It's the kids, baby.
Oya sini matajiri, ganja kama tupo kwa male tumesha sizi. Tabu sana kuona mbele ni majangiri. Wapo nyuma situpo mbili makirikiri. Mwendo peku peku no shoes ya takanda mbili. Nina bonge la ndonga. Chunga usile fedharau.
Chunga 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 chunga.
Natiririka na vitonga. Situmi nguvu angalau. Nati hapa.
Yeah, 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 yeah.
Chunga 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 chunga.
Yeah, 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 yeah,
yeah,
yeah, yeah.
Manyaku awakosekani. Nyaku nyaku mbebe. Manyaku awakosekani.
Tunabes
baka majoko.
Tunabes
soda kanyo ekwenu.
Tunabes
ama demu wako yupo.
Tunabes
yuwa yupo kwenye menu.
Tunabes
baka majoko.
Tunabes
soda kanyo ekwenu.
Tunabes
ama demu wako yupo.
Tunabes
yuwa yupo kwenye menu. Kama tumebora benki, hakuna chako hapa kiombeki. Sura mbaya unajiona keki. Kibonge ukizima ubebeki. Mapema hii unaanzaje kulala? Acha mapepe. Abonge nimebaki mnyama asio mpweche. Nyaku nyaku mbebe. Manyaku awakosekani. Nyaku nyaku mbebe. Manyaku awakosekani.
Tunabes
baka majoko.
Tunabes
soda kanyo ekwenu.
Tunabes
ama demu wako yupo.
Tunabes
yuwa yupo kwenye menu.
Tunabes
baka majoko.
Tunabes
soda kanyo ekwenu.
Tunabes
ama demu wako yupo.
Tunabes
yuwa yupo kwenye menu.
Zombie
Hey, yeah. Chunga 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 chunga.